la cambio dans mes yeux tombés.
VOA Mpokwela muna baibanso Ozuli baku ya kulanda Sango lukuta lingala na VOA The Voice of America Uta Washington Edi Isango Bakambi balingomba la muka Ba bengisi botamboli Lundi 13 juillet Pona kotele mela Bondi mami ya Ronsar Malonda Na bokambami ya Seni Jean-Pierre Bemba, Martin Fayulu Moïse Katumbi na Adolphe Muzito Balsengi Yango na basengi yambo bo mbongwana ya ba institution pe auditia ya misolo pe misala ya seni bapa meli bayi FCC na YBC opo na koluka kotia ya de batu na bango na maponami na esika ya banamboka kongo kopona baye ba lingi Nzokande bato ba kitaki o balabala na Lubumbashi na Okatanga pona kotele melapeli susu Ronsar Malonda lelo pona botia minaye na bondima minaye na seni pe basengi kimia na mboka chokolanda sango yango na Narval Mabila esika akindaki na kolanda botamboli bobengi samaki na societe civile tolanda moko na bayi societe civile Jeff Mbia na botamboli wango
Les lots tamboli, côtoyer des tabacs politiciens, oyo ba leader, bazo zwa nzela et komi lokola nini, bazo utiliser ba jeune, pour ba banda ko violer droit ya l'état. C'est pourquoi les lots lobby que nous toyer bisi ba autorité wana. Ko ki bazana ba conflit na bango ba ki nous tire ça ngo en dehors, ba conflit tribal, oyo ya potamboli ko lo ba keno mototela za awa mototela za awa. Pourquoi les lots to benga ki bazien nyon sotu, potoy bisa bango ki biso bazien Boy, ma politicien, baba na utiliser biso. C'est ça notre message.
Na bisika musu supe bato batambola kilo kola na Kananga na Kasai Central et pe na Beni batamboli pona koboya bondimami bwa boponami bwa Ronsar Malonda na Bokambi Seni na Beni bato pe batambola ki Erika Samusi azalaki wana tolanda sango azali kopesa biso uta Beni
Lingumba lucha yango na Beni na botamboli bwa bango bazalaki kozemba na kosenga ete mikano miyemisili kozwama ungambu ya seni miko kakotia maope mbeni Fabrice Muluali moko wa bango
lucha section ya Beni utokoti na balabala pona kosenga na bakonzi reforme ezala nanu kotia mtu na seni te liboso ya kosala loi elektorale ya sika na sima nango nde bakokanisa nani bakotia wana pona mtu ba balingi batia wana tokanisi ke eza manoeuvre tokola asala ki na seni manda kala ayebi makamonyo soyo le kakawana tokanisi ke eza mtu moko ya biante pona experience na ye bangonde bazo sala ke ba eleksyon yo sozo le ezo le kamanamboka eza ba eleksyon moko ya kubeba
bye Parquet général ya cour d'appel ya Kinshasa et bengisi DG ya DGRK lelo DG ya direction générale ya mpako ya Kinshasa nzokande DG Rita Bola Dula atiki mosala pe alobi ezali pona bolingi na ye moko sango na lingala na VOA Buto Washington na Brazzaville société civile ezali kosenga na mbula matari kotika opposant Jean-Marie Michel Mokoko kokende kozwalisa lisi na livanda simana kozwa bokono na mokolo na mposo moleki Arsène Severin apesaki maloba na bayi société civile tolanda
Moko leader ya société civile
les jours santé na Congo eza précaire bato musu bazo bimate
Mais c'est quoi ça,
Général Mokoko, oyo azwani na coronavirus.